won falam ganya ne kama mngari kwa list juu ya Ferrari yeah. Ana degree au ni journalist tu juu analyst. Nasikia wakiuliza ule boy wetu alienda wapi, amepotea kazi ile mbegu watu walipanda na kanyari yeah. Na nasikia inasemekana hati rap zangu kamna mkazo na ile utamia reggae mama. Maudinari wananikubali na hatu hati hati hawezi kana. Kwa wale upenda sauti yangu na iko wale usengenyana mama. Kijana wako amepotea, ni makio tuye anatoba huku ndugu zake wakiendelea. Mwenye zipekeane za muko, kimaisha melege. Inga watoni ya kitoba, bado tuwazidi kumuombe amina. Ato ya ofisi yeah. Sina njana juwa mpishi sija yeah. Ifanya kazi ya ofisi sija no. Ilala kazi ja dishi sija rap kitu kato kwa 6 hivi. Trust me siyezi rush me. Miata nyeche mziki miaka hamsini. Nikirudi bado na wakrash nyenye niko fast me. Nani ya party na nguo rasmi. Tumipigwa pasi hapo katikati. Na piga mic check juu niko party. Na niko night shift nukua busy siku wanajificha. Clearly you rappers missed your teacher. Vitu mnandika zinachuma picha. Nkiwi singi hata kwa fundisha sauti na skiani.
Don't waste your time wishing you're too proud, my baby. Too proud to wish they had an easy way out. Let times get tough so they remember you're a blessing. When life is good, they won't forget to say ooh, 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 ooh.
Nilizwa mbona niliacha mziki ati nilikuwa mkali juu ya mic na namisiwa na mashabiki. Niliacha game mapema ata kabla refa atapiga firimbi. Bila kwa heri ati walistukia tu kuna klepto moja imbi. Samahani nimepotea shukrani kwa wale wamenifikiria. Izo miaka zote nimekuwa missing lakini kwa kitu hamjaniambia. Kani ngebaki bado ngekuwa nataki ya kusikia nikiwa imbia. Ama baisa inge kwa mnanifanya vile mnafanya mapayonia. Story kwa media ati nimetapa niko juu ya madawa na hangaika. Show ni uza mali mbada ada ebuka mukate nraizi ya mnaija. It's not that serious, rap ni hobby. Bila mziki bado na manga inge kwa karia singe kwa nalia kusikia tinaija. Night Nairobi ambia ni ukama siji feel sana. We ni mgeni sikia kwanza tunakupenda. Ukikakata choka na wewe hivo ndo kuenda. Minu ule mgeni alika siku mbili tu. Siku kaa siku mingi ni kwache nafasi ya kuchoka na mimi.
So now you know
Shinsky.
So now you know
Biti ya kega.
So now you know.